This is an MUT Radio podcast.
It's finally that hour, that minute, that everything after the interview with DJ Raf. Fortunately, we have him on the phone right now. But Sabon, it's not going through. Bandile, what should I do?
Let's try him again. Let's continue playing his song with Ngivik Eleni featuring Umabo.
Hello?
Ooh, looks like... Look at there, look at that, look at that.
Magic.
Magic. Those magic hands. Oh, look at gorgeous. Gorgeous. Gee.
Good morning, how are you?
Sawubona sisamukunjani. Yo, iphansi ivolume anguzwa kahle mama.
Usuyangiza manje. Usuyangiza manje.
Ukukhulumela le ngizozama ukulalelisisa kokungcono.
Oh, okay. Unjani ke?
Yo, iphansi kodwa yona.
Iphansi. Lapha
ngiyamemeza mama.
Simemeze.
Yabona naye le voice ekhala kakhulu ke leqedwe ukukhuluma. Le voice eqedwe ukukhuluma ikhala kahle ke le yiye ngizwayo kakhulu.
I don't know if that's a compliment or that's a
I'm complimenting volume.
Welcome. We've got the talented DJ Raf joining us today in studio. Well, not in studio, but via the telephonic. DJ Raf, thank you for joining us. Unjani?
Okay, ngiyabonga nani ke. I hope ni right la pekseni.
Siyaphila, siyaphila.
Sikhona. So, for abangakwazi ukuthi ubani, can you tell us a bit about yourself, ukuthi where you from, and how did you get into the music industry?
Okay, DJ Raf ngazalelwa emakhaya eKZN, but ngathola igama lami DJ Raf eThokoza Johannesburg. Ila ngaqala khona ke ngiDJ ya ama corporate gigs, ngaqala ke ngafunda ukuproducer because benginalento yokuthi ngibona abanye abantu badlala ba DJ ingoma zabo, so nami ngahalela ngathi hayi man, I wonder kunjani because mina ngumuntu othanda ukufunda, so ngafunda ke uproducer, then ngaqala ke ngalo ngiphakama nje kancane support from eKaslam. Yeah, kanjalo until namhlanje ke njengoba sengizodropa futhi ne-EP elidropa Monday nge-birthday yami nge-26, which is the Journey EP, which is Ingivikeleni, lena idlala noMabo, it's part of the EP.
Nice. Wabona ukuthi nje wena ayeke ngihlulwe yinto engakhulumi. Wathi nje, I'm going to do this.
Angizwa.
Ngithi wabona ukuthi ngeke ngihlulwe into engakhulumi. Like, I'm going to do this. I love that spirit. I love that spirit.
Okay, so you've worked with some of the most talented artists like Habo Style, Omagolide, DJ Bongz, Magwa, and so forth.
Yes.
So can you tell us about some of your favorite collaborations?
I'm a female collaborator.
Your favorite collaborations?
Oh. Kule EP, noma nje in general.
In general.
Oh, in general. I mean, wonke umuntu engisebenze naye, angeke ngithi lona. Akekho special okanjani because wonke umuntu engisebenze naye ungithatha ngibeke somewhere, nami ngimthatha ngibeke somewhere. Lento yomculo into eyi 50-50. Akekho umuntu ospecial, i-producer ne-artist, labo bantu bayalingana.
Yeah.
Okay.
Single yakho Journey ne? It's doing well currently, right? So please can you tell us ukuthi what inspired that single yakho?
Yini inspire the journey. Hey, izongixolela iphansi ivolume ngizoyikho ngithe ngizozama ukulalelisisa.
Okay. Ngithi i-single yakho Journey angithi is doing well on platforms. So
the journey single.
Yes, the single.
Yeah.
Yeah. So umbuzo wami ukuthi what inspired the single? What is yini lento eyakwenza ukuthi uthi yeah, angizoyibhala le single ngi-release.
Hey, yazi leyo ngoma mina ngitshele nje iqiniso. Hayi, angazi noma futhi kuhlangene umlingo ne-hard work nesikhathi esiright. Yabo? Kuhlangene nje izinto ezi-three because ngiyakhumbula ngavele nje ngavuka, ngangikhathele nje ilanga lonke, ngavuka ntambama ngathi hayi mana uthi ngenza ibeat. Ngavele ngashaya ibeat, ngaposta ku-TikTok ebusuku, ne? Ngalala. Ma ngivuka kusasa sengiyatrenda ku-TikTok. Hawu, abantu basebenzisa ingoma. Hayi bo, kwenzakalani ma. Sihamba ku-72,000. Yeah, in box was saying you follow and I nah I so and so after lapong aveling about no gasegase it's in manning and the EP niggas about sevens because it's sell minang sevens are extending produce the laba anti hip hop abo stilo makolita mumzugulu I afro pop one bani maskandi and so mean I've never like worked a good project. I mean so I felt shooting as colour Leon Toleo because vele either training in the yenze because of vele ijeni yami inde kakhulu yabo and so I felt with no it's time for me to give something special for myself
okay so ubuthana ngithi we are drop on the 26th
yebo mama
yebo bengithi ubuthi we are drop on the 26th
yes ngidropa nge 26 ngizobe ngizalwa futhi
happy birthday in advance
oh Gemini oh my god
ngizobe ng 50
So can you tell us more about the EP and what we can expect from the Le Ozoi drop on the 26th?
Okay, so EP ile journey njoba ngishilo ukuthi I project e inspire yi single le engikhiphile and ngilande abantu aba very 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 talented kuno Kruna lapho ku number 1 umoya no Kio u Kruna uke wasebenza ne Squara Camp kule ngoma kuyashisa anana setitana boy I hope ni yakhumbula then u number 2 inkanyezi no ikuzolunga yes ikuzolunga ngisebenze no Sansa Gold no Big T u Sansa Gold ke nayo usebenzile kakhulu nje nabo Just Big abantu abaku industry abo MBZ nabo banibani then ke number 3 inkanyezi uvuyo Mbithi no KJM Connectist usebenze nabo MFR nabo Cubs are the small abo them Mthuda abantu nje abakhulu nje then ke ku number 4 konjine ku number 4 nakunkosho ingoma zambo ihlazo elingaka
ihlazo ekuseni kangaka pho
ileti yenkwedi uliphuza
shithi kube yikofi
ileti yenkwedi uliphuza then number 4 ke ilo yingivikeleni leyo ebenidlala ke lapho ufeature umabo usekasebenza lapha kulo ku Master KG currently
nice.
Nice. And so yeah, man, ngiphethe abantu abakhulu then number 5 ngiphethe unjaka gogo ide journey yabona le ngoma eya trenda ide journey
yes
this time in a vocal and so ngizokhipha I vocal mix cula nje yenye insizwe icula ngesizulu nje yakhuphuka nje kamnandi kabi nizoyezwa nizoyizwa unjaka gogo nje usebenze uye producer uMuzi Mkhulu esentini le ngoma ka Big Zulu
oh
that's
and uyi vocalist at the same time and so uyocula lapho and uyi producer futhi kodwa imo producile this time yena wacula then number 5 ngiphethe umshana wami una 12 years uSiphesihle igama lengoma iThemba and so I felt ukuthi eshman kunomshana talented nanoma kufanele agxile entweni zesikolo nani awuthi nje abantu balibona italente lakhe sibone ukuthi izomfix up leyo and so le EP is very special very spiritual it's full of soul nje iyo yonke into yami I think this is the big beginning for me
okay that's nice
Lalela Tina, we cannot wait for the 26th. We will be Lalela so we're so big. I'm a show cause. It's okay. Listen, this is what's going to happen, and we wish you the best with your release. We wish you luck. Impumelelo gonke
ukuhlophe. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Thanks I receive. Nani nibusiseke. Iqhubeke ningifonele.
Lalela, we'll hold you to it.
So for abantu who want to follow you, can you please give us ama social media handles wakho on TikTok, Instagram, Facebook and everything? Ogyon.
Bookings email.
Okay. Abantu abadinga ukuba bafuna ukungifollow ku TikTok ngu DJ Raf SA1. Ku Instagram nakhona DJ Raf SA1 I Facebook page it's DJ Raf Mr. House Swagger DJ Raf Mr. House Swagger then again email yami it's djrafsa1@gmail.com umuntu mhlawumbe ufuna ukungibhuka or mhlawumbe ama interviews ukungialetha nani djrafsa1@gmail.com ngitholakala kanjalo.
All right. Thank you for joining us Konelana ku MET Radio on the weekend breakfast. Siyabonga for giving us iskatsako. We really appreciate it.
Bonga mina naninibusiseke lapho nikhuseleka. Sibonge from Thokoza to the world.
Thokoza.
Sharp.
This is an MUT Radio podcast.